Get free music on mdundo.com.
Napoli music.
Baby, see you missing me. Oh, yo.
Rakushaini classic.
We do one. Oh, we get a one and a first day, baby.
Mashabiki wangu baby wanna like na pepeto sema jetu wangu mami ni kumise moyo wako
Siwa yei hao When you are peculiar moyo ni wangu baby usumie moyo oh. When you are peculiar mi nine kupenda Siwa yei hao yeah. When you are peculiar moyo ni wangu baby usumie moyo oh. When you are peculiar mi nine kupenda When you say that you love Tena na bayu leno shabiki wangu baby Utumia mondo Na utojuta kunipenda Wendo tango lango mama Sina mwingine zaidi wewe Wale marafiki mashabiki wa mziki wangu mama Mimi na kupenda wewe
Baby raza ya mapendo minawe tukele wana Mami wai tukumbane wanafyo bade kusema Mini kochi wangu mami nitulize moyo wako Mini kochi baby honey nitulize siya zako Suku mizu boy ukagumbana na wenzako Mini toka baby baby siju mizu moyo Nende zangu ride baby kuwe konga nyoyo Marafiki wanafiki wana kutupia maneno Wana hisa na wadeti usa mini kwa misemo Nitulize Tutimize malengo Nipepenzi tam tam nifunike moyo wangu na tamani day one Mini quit
Siwa yali hao Wendo wapikulie moyo ni wangu Wapibu sumie moyo oh. Wendo wapike mini nekupenda Siwa yali hao Wendo wapikulie moyo ni wangu Wapibu sumie moyo oh.
Napoli music.